Seria ul 2013-027 per ammo chapantre go December tongi jogol noter en le Mali yubru fufu gondinde talki seria hono kabaru dungu jogol amondirbe nyibugol golirde kala ko yobi do kabaru chuude ko nande mudu notrade noter yo do anya hasindinibe no holitiri maître Seydou ngulokune kanko o noter ngondo kay
il intervient essentiellement
kanko golleji makko ana mad en nokkuje tatile leedi mannin go o mudun hono fugo naari bangal sariaji galle en nanal mudun fattade kabaruji dungu nanal mudun wada watta koyde makko e mudun tiagal mudun hono fugo naari bangal nawlara ko peccugal dungu hakkuna nawlarabe du on watta koyde makko e mudun kanko noter wonko wawi juddinde hono noter société commerciale yalla o faddo torra fugo wartana to sabe samunde o entreprise fesbe yimbe hore entreprise an han tewde nyamaani banki kanko han wadde imadraji yalla du ana bilto tiagal mudun neddo wawa sottude galle ma sottude terrain taw bakka noter wala hen
usi kay yo hinari imadraji kabar talki kanko woni gollowo hakkunde himbe sariya e bibe leydindi keddana maître Moussa Berté kanko usi lolido commissaire de justice joko hore jidunno fedde usi en
pour faire appeler les parties de
son yimbe ana hani yaade tribunal sariyo yeso juge usi wonko yamirte hokka be talki tiagal mudun usi do ana yamire konta kalsi nukkuje jogaje kayso bonal nukku goddo kanko yata jewiya honono bonan o warta watti fuso juge bammi sariya teyde kite talku mudun ko heefu kanko isi wakkete hewtina beejibe hanu hiteede di golleji fu kanko isi halfina le tribunal jungo juge
ke le juge a rendu
to segu sikasu notre nk ucn da anda sanne wurande jamarande teddana yoga e beedo
to menen ga segu mimi horade goldar wotre mi won noter hono fugo naari bangal golleji dan kan isi goto kan fapto kan le di golleji mi won debbo goto mi waddun luansi lonkubde suddan mi noddi isi wad yaltini o tagal modon do ko yaltini be joyon wu luube tuddan no wasi yobde dun watti fu sona di toraji matama isi noddan ma noter wara fabo kan e mudun
leere haklantay
kanon to bankas e banyagara jamarande woytiki rafide do gollirde le nukuji mabbe
an kon yaan bankas
to menen ga bankas isi wala noter wala mi anna fu golleji me wadan to menen ga bankas me yata be jaati le golleji amen fe goti mudun to menen ga bajangara me wana noter me wala isi so meda kaja do wala me ya faggeni motti bajangara genni mawn nyol men handen torraji ana mate san ko naari bangal ciudi ka terengaji ciottetedi du sabi bin handen e isi en ka noter en ana han tawede le gende amen
ko dum fu fu sambinta dido tellaji kadana bangal mudun maître Ousmane Haydara noter ngondo bamako do kanyadun maître Moussa Berté usi
si vous mettez un noter
watti fo so noter yo pam ye nukku to hebata kals nyama attawan huna fo wawa gollude misal mudun so neddo yamiri hannen wi noter ya joodo genni kidal ma lamu tumutu fartale tawdin attawan jommu tawtene torraji wala fun o wawa gollude sabi lafi dejerne sabi le hitane attawan juuji ana wawa gollude be yimbe mo en taton ma dido mu en ana tiidi kiteji kewdi taje ta baka mebbe wala e mudun nga hono den nukkuje lafi dejere woni kite heewde ana wawi tajeede to amir en gelle den taw yottakin juuji en
musitan wi de leedi mali ndi alqadara noterembe yu chapan en joya wonande leedi fuf dum do nafamde ni sanne leedi ndi e wi kanko maître Ousmane Haydara pedari dum dun alhalinde nagu leedi ndi tidino golle kasinde jamarende wonande dedo gollirde sariya